This message, Humble Thyself, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday evening, July 14, 1963, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Lo myalezo zithobeni kamzalwana William Marion Branham waqala ukushunyelwa ngesiNgesi ngorhatya lwangecawe ngoJulayi wemhla weshumelinesine 1963 kumnquba kaBranham eJeffersonville, Indiana, USA.
Confidence that God is putting there by His Spirit.
Yes.
So without any further hesitation of me, I'm just going to turn the pulpit over to Him.
Amen.
Hey, I'd just like to make an announcement, man. They'd be studying here. They'd be thinking that's coming out there.
Oh, mzalwane, kufanele uvume ukuba oku kokothusayo. Ndiyathanda nje ukwenza isaziso ngoko. Mayifundisiswe apha ngam ngokucinga into enjengaleyo.
I certainly enjoyed being here every time.
Ngokuqinisekileyo ndiyakuvuyela ukuba lapha maxa onke.
Our journey is getting close to the end now of us staying with you.
Uhambo lwethu lusondela ekupheleni ngoku. Lwethu sihleli kunye nani.
Because we got another meeting coming up right away in Chicago, and I've got to have the family back in Arizona pretty soon.
Kuba sinomnye umhlangano ozayo kwamsinya eChicago, kwaye ndifanele ndibuyisele usapho eArizona kwamsinyane.
And they've never had their summer vacation yet, and I'm supposed to take them for a little ride somewhere in a few days.
Kwaye zange babe neholide zabo zohlobo okwakaloku nje, kwaye ndifanele ndibase kukhweliso oluncinci ndaweni ithile kwiintsuku ezimbalwa.
And then I'll probably be away one day, one of the Sundays, and then the following week I'll begin in Chicago.
Kuze emva koko mhlawumbi andiyikubakho olunye usuku olunye enye yecawe, kuze emva kweveki elandelayo ndiyaqalisa eChicago.
Then I got to come right straight back on a Monday and take them to Arizona.
Emva koko ndifanele ndibuyele kanye ngqo ngomvulo ndibase eArizona.
And now I just hate to come in of a Sunday morning, take that time where everybody's refreshed.
Kwaye ngoku ndikuthile ukuza kusasa ngecawe ukuthatha elaa xesha ngelixa wonke ubani ehlaziyekile.
Sunday night you're always tired and wore out. On Sunday night, and turn the Sunday night service over to our pastor. That's very kind of bad.
Ubusuku bangecawe, nisoloko nidiniwe, kwaye nidubekile. Ebusuku ngecawe, uzemva koko, unikezele inkonzo yasebusuku ngecawe kumalusi wethu. Oko luhlobo olubi.
But I hate to do that. Yet on Sunday night, I would. Sunday night, they have a service Sunday night, and I hold the people so late.
Kodwa ndikuthile ukwenza oko, kwaye futhi ngecawe ebusuku ndiyakukwenza. Ebusuku ngecawe ukuba nenkonzo yasebusuku ngecawe, emva koko ndibagcine abantu ithuba elide.
Many of them coming here from way down the south and way north.
Abaninzi babo beza apha besuka kude ezantsi emazantsi nakude emantla.
And they have all sometimes to drive day and night just to get here for one service, then go back.
Kwaye bafanele ngamanye amaxesha baqhuba imini nobusuku nje ukufika apha ukwenzela inkonzo enye, emva koko bajike.
And that's the reason I try to make it on Sunday morning when I come, gives them a chance to go back.
Kwaye eso sisizathu endizama ukuyenza kusasa ngecawe xa ndisiza, ukubanika ithuba lokujika.
Loyal, faithful pilgrims.
Amen.
I appreciate him.
Abathembekileyo, abanyanisekileyo, abaphambukeli. Indlela endibaxabise ngayo.
The drive through sleet, rain, and everything else to get here across the country is hundreds of miles just for one little service.
Baqhuba kumaqhwa kwimvula nayo yonke enye into ukuze bazokufika apho ukunqumleza ilizwe amakhulu emayile ukwenzela nje inkonzo enye encinci.
So it makes me feel grateful to God and to these people for their great support and what I'm trying to tell to the people to be the truth.
Ke indenza ndizive ndinombulelo kuThixo nakwaba bantu ngeyabo enkulu inkxaso koko ndizama ukukuxela ebantwini ukuba yinyaniso.
Amen. I believe this is the truth.
Yeah. Amen.
With all my heart.
Koko ndiyakholwa ukuba lena yinyaniso ndi ngentliziyo yam yonke.
If there was anything different that I thought was better, I'd certainly first go.
Ukuba bekukhona ntoni eyahlukileyo endicinga ukuba ibingcono ngokuqinisekileyo bendiya kuya kuqala.
I won't ask anybody to go anywhere that I don't go first to find out what it's right enough.
Andiyi kucela nabani aye naphina apho ndingena kuya kuqala ukuya kufumanisa ukuba ilungile okanye hayi.
I wouldn't ask any person to make a step in God that I hadn't already made and know that it's the truth.
Andinakucela nabani enze inyathelo kuThixo endingakhe ndibe sendilwenzile kwaye ndisazi ukuba yinyaniso.
First it must be the word of the Lord. Then I'm a step and see if it's right.
Kuqala kufanele ibe lilizwi lenkosi. Emva koko kufanele ndingene ukuze ndibone ukuba ilungile.
And then if it's right, then I can say, come on up this way, see? Just making the way.
Kwaye ukuba ilungile, ngoko ndingathi, yiza, nyukela ngale ndlela. Yabona kukwenza indlela.
And now I think any minister ought to do that, ought to first go himself. He's supposed to be a leader of people.
Kwaye ngoku ndicinga nawuphi umlungiseleli ufanele enze oko, ufanele aye kuqala ngokwakhe, ufanele abe inkokheli yabantu.
Not speak something if he would put his hand on himself.
Hayi ukuthetha into ethile engasayi kubeka isandla sakhe kuyo ngokwakhe.
We should go and be leaders of the people.
Kufanele sihambe sibe ngabakhokheli babantu.
This morning, I had a very odd, peculiar experience here in the pulpit.
Kule ntsasa, ndibe nokungaqhelekanga kakhulu amava asisimanga apha epulpitini.
And that was about the last part of the message. I wasn't aiming to say it that way.
Kwaye oko, bekumalunga nendawo yokugqibela yomyalezo. Bendingajongiselanga ukuyitho ngalaa ndlela, yabona.
But I guess it's already said, there's nothing I can do about it now.
Kodwa ndiyaqikelela sele itshiwo kwaye akukho nto endinokuyenza malunga nayo ngoku.
But then I got home back studying about it.
Kodwa ngoko ndifike ekhaya ndaya kufundisisa malunga nayo.
I had a little family reunion today of just my brethren and them.
Kwaye ndaba nokuhlangana kwakhona kosapho kwanabantakwethu kunye nabo.
Mama's gone and we used to meet at her house and now we go up to the Lord.
Umama umkile kwaye sasiqhele ukuhlangana endlwini yakhe kwaye ngoku siyenyuka siye kwekaDolores.
We had a nice time up there this afternoon and talking. Teddy was along. We sang some songs, played some hymns and things.
Sibe nexesha elimnandi phezulu phaya ngalemva kwemini sithetha kwaye noTeddy ebekhona. Sicule iingoma ezithile, sadlala amaculo athile nezinto.
Now, I think maybe next Sunday morning, if the Lord is willing, if Brother Neville don't care, I'd like to have a healing service, just dedicated only to healing.
Ngoku ndiyacinga, mhlawumbi kwicawa ezayo kusasa, ukuba inkosi ithandile, ukuba umzalwane uNeville akakhathali. Ngoku ndingathanda ukuba nenkonzo yempiliso nje ukunikela kwimpiliso kuphela.
And I think with the message this morning, the way the Lord seemed to lead me to bring it out, ought to kind of encourage us a little bit, see, to really believe.
Kwaye ndiyacinga ngomyalezo ngale ntsasa indlela inkosi ekhangeleke indikhokela ukuba ndiwuzise ndiwukhuphe. Fanele ngahlobo luthile kusikhuthaze kancinci uyabona sisi sikholwe ngenene.
We play around and we take different things and talk about them.
Sidlalile kwaye sicinga izinto ezahlukeneyo kwaye sithethe malunga nazo.
But then when it comes to showdown, that's something different.
Kodwa ngoko xa kusiza kumanqam oko into eyahlukileyo.
As someone was telling, I believe it was my brother back there telling a little story today about a man, a minister, and his son of one of his congregations.
Njenge omnye othile wayendixelela ndiyakholwa ibingumntakwethu wam emva phaya endixelela ibali elincinci namhlanje malunga nendoda umlungiseleli kunye nowakhe abanye babo omnye webandla lakhe.
He said he could walk along.
Wathi angahamba kwisiqobo.
He said, Pastor, sure, the Lord's with you.
Wathi, Malusi, ngokuqinisekileyo inkosi nawe.
He said, I can pack a log across my back when I go across.
Wathi, ndingabeleka isiqobo emqolweni wam xa ndinqumla.
Sure, the Lord's with you, and he went and done.
Ngokuqinisekileyo inkosi nawe kwaye wahamba wayokuyenza.
He said, I can pack a log wheel a wheelbarrow across the same time.
Ndingabeleka isiqobo kunye nekiriva ndawela ngaxesha linye.
Sure, Pastor, the Lord's with you, your faith can do anything.
Ngokuqinisekileyo Malusi, inkosi inawe, ukholo lwakho lungenza nantoni.
He said, I can put you in the wheelbarrow and pack the log.
Wathi, ndingabeka wena ekiriveni, ndibeleke isiqobo.
He said, oh, wait a minute.
Wathi, ngoku, khawume umzuzu, yabona.
When you're included in it yourself.
Kwahlukile, xa ubandakanywa kuyo, nawe ngokwakho, yabona.
Now, it's mighty good for us to say here, amen.
Ngoku, okuya, ilunge ngamandla kuthi ukutsho apha, amen.
It's mighty good for us to say, I believe that's true.
Ilunge ngamandla kuthi ukuthi, ndiyakholwa okuya inyaniso.
But then put it in action.
That's right.
Then put it in action.
Kodwa ngoku, ibeke ekwenzeni. Kufuneka uyibeke ekwenzeni.
As I brought that statement this morning, the people is laying in the shadow of Peter. They never even asked for prayer.
Njengoko bendizisela antetho ngalentsasa, abantu babelele esithunzini sika Petros, zange bacele kwamthandazo.
I went into many homes watching you.
Ndiye ndaya kumakhaya amaninzi, ndibukele oku.
Pray before going. Just go in there with an awning and don't even pray if the people walk on their heels.
Ndithandaze phambi kokuba ndihambe. Ndize nje ndiye phaya kunye nentambiso kwaye akwafuneka nokuba ndingabathandazeli nokubathandazela abantu ndaze ndiphume kwaye baphiliswe.
Amen. Amen.
I've seen it done so many times.
Yabona, yabona. Injalo, ndiyibonile isenziwa amatyeli amaninzi. Yabona.
You've got to have somewhere to place your faith.
Kufanele ube nendawo yokubeka ukholo lwakho.
Yeah, you've got to believe.
Kufanele uyikholwe.
And I believe that the hour is approaching and now is.
Kwaye, ndiyakholwa okokuba iyure iyasondela. Kwaye ngoku yiyo.
I realize that this is not a tape service. They might make a little one for themselves. But this is not a tape that goes out across the country.
Kwaye, ndiyaqonda ukuba lena asiyonkonzo yeteyipu. Bangazenzela eyabo encinci. Kodwa lena asiyo teyipu eyakuya esizweni sonke.
This what I was speaking of this morning has brought us right up to climax, and that's the reason I'm going to take next Sunday for a healing service.
Oh, kube ndithetha ngako ngale ntsasa kusinyusele kanye kukuvuthonda kwaye eso sisizathu endiza kuthatha icawe elandelayo ukwenzela inkonzo yempiliso.
Because since I've been home, I've told you about the visions and what happened and everything and brought up why I've done all these things.
Ngokuba kusukela ndisekhaya, ndinixelele malunga nemibono nokwenzekileyo nayo yonke into ndaze ndakuzisa kanye apha kutheni ndizenzile ezi zinto.
And then this morning bring it right up now to that last pool.
Kwaye ngoko ntsasa ndiyizisa kanye apha ngoku kolwadonso lokugqibela.
Now it's my time for consecration to God. God's time to speak to me.
Ngoku lixesha lam lokuzingcwalisa kuThixo, ixesha likaThixo lokuthetha nam.
I must just have a little change in my own life.
Yabona, kufuneka nje ndibe notshintsho nje oluncinci ebomini bam.
That not as I think that I'm wicked, but I want to feel a little more closer to people.
Hayi kuba ndicinga ukuba ndingcolile, kodwa ndifuna ukuziva ndisondele ngakumbi ebantwini, yabona.
The people that I have tried to tell this gospel truth to, and they turn their back on, walk away and laugh at it.
Abantu endizame ukubaxelela le nyaniso yevangeli kwaye bayinikela umhlana yona baze bemka bayihleka.
Now, to me, that seems like it's an insult.
Ngoku, kum, oko kukhangeleka njengesithuko.
I don't care to me, but to the things that I've been saying, it's the truth trying to help us.
Andikhathali kum, kodwa kwizinto ebendizitsho yinyaniso ukuzama ukubanceda.
Like shoving out a boat and say, here, just cross over.
Njengokutyhiliza umkhombe uze uthi, nanku nanku nguwo, wela.
Here, get out of that swelling stream, you're going to die. You're going to perish there.
Nanku, puma kulo msinga, uza kufa uza kutshabalala apho.
And they just laugh at you and walk away.
Kwaye, basuke bakuhleke, baze bemke.
Well, to me it feels like if they walk away, there's nothing more I can do about it, see, that I can do.
Kulungile, kum. Ivakala ngathi ukuba bayemka akukho nto yimbi endingayenza malunga nayo, yabona, oko ndingakwenza.
But I want to run down the bank now and persuade him to come home back.
Kodwa ndifuna ukuhla ngonxweme ngoku ndibacenge buyani.
Yeah, I got to have that feeling because I know there's somebody out there that hasn't come in yet.
Yabona, kufuneka ndibe nalaa mvakalelo, yabona, kuba ndiyazi kukho umntu othile khona phaya ongekangeni. Kwaye ndiza kuloba de wathi ide intlanzi yokugqibela ibanjiswe, ndifuna ukwenza oko.
Now, in order to do this, I'm expecting something to happen in a prayer meeting.
Ngoku, kwaye ngoku, ukuze ndikwenze oku, ndilindele into ethile yenzeke emhlanganweni womthandazo.
Something, and many of you remember the vision of the last pool, that third pool, rather.
Into ethile, kwaye abaninzi benu bayawukhumbula umbono wodonso lokugqibela, olwadonso lwesithathu gqibe.
You remember there was something happened just before that.
Niyakhumbula? Kwakukho into ethile eyenzekayo kanye phambi kokuya.
I've seen that light come and go down into that place and said, I'll meet you there.
Ndakubona okwakukhanya kusiza kwaye kusehlela kulaa ndawo kwaze kwathi ndiyakuhlangana nawe phaya.
I'm looking for something to happen.
Ngoku ndijonge into ethile yenzeke.
Here, years ago it used to be that the services and that discernment would make me so weak I'd stagger.
Apha, kwiminyaka eyagqithayo, kwakuqhele ukuba iinkonzo nola calulo zindenze ndatyhafa kakhulu ndide ndigqadazele.
Many of you remember that.
Abaninzi benu bayakukhumbula oko.
Just get to spot that stand and I had Jack Moore on one arm and Brother Brown on the other and walk me up down the street for an hour after service.
Nje, ndifike kwindawo endiya kuthi ndime kuyo kwaye bendiya kuba noJack Moore kwenye ingalo nomzalwane uBrown kwenye. Bandihlise bendinyusa esitratweni malunga neyure emva kwenkonzo. Kwaye nje mna kwenzeka ndizama ukucinga kuphi apho bendikhoyo kwaye bekusenzeka ntoni. Emva koko ubusuku bonke ndilele phaya ndicinga ngayo ndinesingqala nayo yonke into engenye ndimangala kutheni bengayamkelanga inkosi uYesu.
Then he told me the vision, one time you'll meet a lady that will come to you wearing a brown suit and she'll be packing a little baby in a blanket. And from that time on you'll have strength to endure stronger.
Ngoko wandixelela umbono. Ngelinye ixesha uya kudibana nenenekazi eliya kuza kuwe linxibe isuti entsundu kwaye liya kube lifunqule usana ngengubo kwaye ukusukela ngelo xesha uya kuba namandla okumelana nokomelela.
Well, I told you all that, and in Chicago it happened.
Kulungile, ndanixelela konke okuya eChicago yenzekile.
That night in the little Presbyterian lady when her own pastor sent her down there with a baby.
Ngoba busuku xa inenekazi elincinci lomrhabe xa umalusi walo walithumela ezantsi phaya nosana.
I believe with his brother, or one of them was a doctor.
Kwaye ndiyakholwa yayingumntakwabo okanye omnye wabo waye engugqirha.
He said there's not a hope for the baby unless Almighty God touches him.
Wathi akukho themba ngosana ngaphandle usomandla uThixo amchukumise.
She went and told her pastor.
Wahamba waya kuxelela umalusi wakhe.
Her pastor said, I am not qualified, he said, to act upon this divine healing because I don't have it within me, the faith that it takes to do it.
Umalusi wakhe wathi, andifanelekanga wathi ukwenza ngale mpiliso ingcwele ngokuba andinalo nje ngaphakathi kwam ukholo oluthabatha lona ukuyenza. Ngoku oku ya kukunyaniseka malunga nayo, yabona. Wathi andinalo nje kum.
He said, but I was at one of Brother Branham's meetings, and I advise you to take the baby to Brother Branham.
Wathi kodwa ndandikomnye wemihlangano kamzalwane uBranham kwaye ndiyakukucebisa uthathe usana ulise kumzalwana uBranham.
And the doctor gave it up and it was going to die.
Kwaye ugqirha wayeluncamile kwaye lwaluza kufa.
And the little lady walked in there where I was having some sort of a service for them little Catholic children that got burned up in that school up there, you know, remember when it was.
Kwaye inenekazi elincinci lwangena phaya apho ndandinohlobo lwencinci inkonzo ukwenzela bona abantwana abancinci bamakatolika abatshayo kwesaa sikolo phezulu phaya. Niyazi, niyakhumbula xa yenzekayo. Sasinala nkonzo kwaye ukuhla ngeqonga kweza ela nenekazi lincinci linxibe isuti entsundu.
My wife and him were sitting there, and I said, turn and look all around, and see if they stand there.
Umfazi wam kunye nabo babehleli phaya ndaze ndathi ndajika ndajonga ndabhekabheka ukuze ndibone ukuba babemile phaya.
And happened to be that just before come up, I beat Billy Paul and them have been talking to her wife or some of them. She's a lady with the little babies.
Kwaye kwenzeka njalo ukuba nje kanye phambi kokuba ndinyuke ndiyakholwa uBilly Paul kunye nabo babethetha okanye umfazi okanye abanye babo kwinenekazi elinosana olincinci.
And the lady walked up to the platform, the Holy Spirit revealed the whole thing and healed the baby there.
Kwaye inenekazi linyukela eqongeni waza umoya oyingcwele wayityhila yonke into waluphilisa usana.
I walked away, and since then I just don't get tired. See, it don't bother me.
Amen.
I just go right on and on.
Ndemka kwaye sukela ngoko andidinwa, yabona, ayindikhathazi kwaye ndiyaqhubeka nje.
Now I'm looking for something to happen to start that third pull in the mark.
Ngoku ndijonge into ethile yenzeke kwaye kuqale olwadonso olwesithathu endaweni, yabona.
And maybe the next Sunday morning healing service, maybe it produced that, I don't know.
Kwaye mhlawumbi kwinkonzo yempiliso yecawa elandelayo kusasa mhlawumbi iya kuzisa okuya, andazi.
Amen. I think for us to do would be tell your people, get the sick people.
Ndicinga okwethu emasikwenze kukuxelela abantu bethu, fumanani abantu abagulayo.
Now for a healing service, we got to concentrate on sick people.
Ngoku ukwenzela inkonzo yempiliso kufanele sinikezele kubantu abagulayo.
Get your sick people and get them here early next Sunday morning, say by 8 or 8:30. And we'll give them a prayer card as they come in the door, however they do it.
Fumana abantu bakho abagulayo uze ubazise apha kwangethuba kusasa kwicawe elandelayo. Yithi malunga neyesibhozo okanye icala leyesibhozo kwaye siya kubavumela babanike ikhadi lokuthandazelwa njengoko bengena ngesango nangayiphi na indlela abayenza ngayo.
And then we'll have a prayer line and pray for the sick and just see what the Holy Spirit will do.
Kwaye emva koko siya kuba nomgca wokuthandazela size sithandazele abagulayo kwaye sibone nje oko umoya oyingcwele aya kukwenza.
believe he'll do wonders if we'll just believe him.
Amen.
Ndiyakholwa uyakwenza izimanga ukuba nje siya kumkholelwa yabona.
But we got to believe him for that now with all of our heart.
God, kufuneka simkholelwe ngakho oko ngoku, ngenhliziyo yethu yonke.
And I think that the great hour has arrived that when God, in so much as we speak in this morning, has showed us so much and brought us to a certain, just up to a spot.
Kwaye ndiyacinga ukuba iyure enkulu ifikile yokuba xa uThixo kangangokuba besithetha ngale ntsasa usibonise okungako kwaye wasizisa kwethile nje phezulu endaweni.
Just to push over that little hill, that's all you need, and then away it goes.
Nje ukutyala ugqithise ngaphaya kwalandulu incinci kwaye kuko konke okudingayo emva koko imke yabona.
Going just like it was, the same thing with the discernment, same thing by the prophetic, the watch.
Uhambo nje ngokuba belunjalo into ekwanye kunye nocalulo into ekwanye ngokobu prophet ukuqaphela.
I stand in Calgary, I beg your pardon, it was the Queen's City down in Regina.
Ndandimi eCalgary, ndicela uxolo. Yayisisixeko sikakumkanikazi ezantsi eRegina. Kwaye u-N Baxter wayemi phaya kunye negquba lethu. Kwaye inkosi yayindixelele kanye apha eqongeni iyakwenzeka uyakwazi nkqu imfihlelo yentliziyo yabo kwaye oko kunjalo.
Not ever thought of that in that manner.
Kwaye zange ndicinge ngoku ya ngolwa hlobo.
I walked up the platform that night with Ern and started praying for the sick.
Ndaya eqongeni ngobuya busuku kunye no Ern ndaza nje ndaqalisa ukuthandazela abagulayo.
And here come a man along this laid out his entire life.
Kwaye naku kusiza indoda kwabekwa nje bonke ubomi bayo.
First time it ever happened, just like that, in a moment, in a healing service.
Ityeli lokuqala eyakhe yenzeka nje ngolwa hlobo ngesiqhube kwinkonzo yempiliso.
And then I looked out over the audience and here it began to come down over the audience.
Daza emva koko ndajonga ngaphaya kwisihlwele kwaye naku iqalisa ukuhla phezu kwesihlwele nezinto.
Oh, when we reach the other side.
Oh, xa sifika kwelinye icala.
A half has never yet been told of the things to watch out and see things in people's lives.
Isiqingatha asikabaliswa. Sezinto zokuqatshelwa nokubona izinto ebomini babantu.
I don't say anything about it, just let it alone, see, unless I'm really compelled to say something.
Anditsho kwanto malunga nayo, ndiyayiyeka nje, yabona, ngaphandle kokuba ndinyanzelisekile ukutsho into.
And I'll look for this next to start like that.
Kwaye ngoku, ndijonge oku kulandelayo kuqalise ngolwa hlobo.
See, God in his own way, his own sovereign time, to begin.
Yabona uThixo ngendlela yakhe yena ixesha lakhe yena elizimeleyo into yokuqala.
And it'll be another thing that'll be way beyond any of these other two. Amen.
Kwaye iyakuba yenye into eyakuba kude ngaphayana kwenye yezi zimbini zingezinye. Yabona.
And I'm looking for that to happen.
Kwaye ndijonge oko kwenzeke.
And maybe I thought if I had a little healing service maybe next Sunday.
Hi, mhlawumbi ndiye ndacinga ukuba ndibe nenkonzo encinci yempiliso mhlawumbi kwicawa elandelayo.
And the following Sunday I'll probably be away with the kids and them because they got to go back and go to school.
Ngoko icawa elandelayo mhlawumbi ndiyakuba kude kunye nabantwana kunye nabo kuba kufanele babuyele baye esikolweni.
And then the next Sunday, of course, I'm up in Chicago at the meeting up there.
Kwaye emva koko kwicawa elandelayo mna kakade ndiphezulu eChicago kumhlangano phezulu phaya.
And then come back the following Monday to leave on Tuesday for Arizona for the kids to get back to school.
Kwaye emva koko ndibuye kumvulo olandelayo ukwenzela ukuhamba ngolwesibini ukuya eArizona ukwenzela abantwana babuyele esikolweni.
Well, what'd you find, Pastor?
Kuhle, ufumene ntoni, Malusi?
Well, I've discovered something very strange.
Good, that's very fine. Now, we want to hear about it.
kuhle oko kulunge kakhulu ngoko sifuna ukuva amalunga nayo.
So now the Lord bless you all real, real good, and hope to see you here next Sunday and Wednesday night.
Ke ngoku iNkosi inisikelele nonke ngenene ngokulungileyo ngenene kwaye ndithemba ukunibona apho kwicawa elandelayo nangobusuku bangolwesithathu.
And listen, don't forget these little churches like Brother Ruddle, Brother Jackson, Brother Pornell, and all those little brethren who are struggling hard.
Amen.
Kwaye phulaphula ungalibali la mabandla amancinci njengomzalwane uRuddle, umzalwane uJackson, umzalwane uPanel, kunye nabo bonke abo bazalwane bancinci abatsala nzima phandle phaya yabona.
And they feel like that we are their sister church, you see.
Kwaye bavakalelwa ngathi silibandla elingudade wabo wabo apho yabona.
We're kind of like a little mother group to them.
Ahlobo lithile siliqela elingumama omncinci kubo.
That's where they were born out of here. Pastors and so forth.
Kulapho bazalwa khona khona apho abelusi nanjalo njalo.
This little fellow back here, brother, maybe the other night over there, Alan. Little brother Alan.
Kwaye lo mfo omncinci emva apho umzalwane ndadibana naye ngobunye ubusuku ngaphaya uAlan omncinci umzalwane uAlan.
I hope brother Colin is here. We'll get on with brother Alan if he doesn't know him.
Ndiyathemba umzalwane uCollins apha uya kudibana nomzalwane uAlan ukuba akamazi.
They're both Methodist ministers, and it's seen truth of word.
Bobabini ngabalungiseleli abangamawisile kwaye babone inyaniso yelizwi.
Which the organization of the Methodist Church, which is a fine bunch of people in that Methodist Church.
Nto leyo umbutho webandla lamawisile eliligquba elilungileyo labantu kwela bandla lamawisile.
You never think they're not, they are.
Ungaze ucinge ukuba abanjalo, banjalo.
It's a fine bunch of people in that Catholic Church.
Baligquba elilungileyo labantu kwela bandla lamakatolika.
It's a fine bunch in the Presbyterian Church and all those places there.
Baligquba elilungileyo kwibandla lamarhabe kwaye kuzo zonke ezandawo phaya.
It's men and women that are waiting to see that light flash over their path.
Ngamadoda nabafazi abalindele ukubona okwakukhanya kudanyazela endleleni yabo.
Just keep flashing the light in humility, sweetness.
Qhubeka nje wena udanyazisa ukukhanya ngokuthobeka ubumnandi.
Let's all grow closer to God by humbling ourselves.
Yes, help us.
Masikhule sonke ngokusondela kuThixo ngokuzithoba yabona.
Don't forget this tabernacle will lose its strength.
Ningalibali lo mnquba uyakuphulukana namandla awo.
Remember that this is a target where Satan's got every gun in hell trained on.
Kumbulani ukuba lona kokujongiswe kuwo apho uSathana anawo wonke umpu esihogweni oqeqeshelwe lona.
He'll cause one person to do something that's contrary to what the other thinks.
Uya kubangela umntu omnye enze into enxaxhileyo koko omnye akucingayo.
He's doing that. He's up to it. That's his business.
Uya kwenza oko. Ukulonto. Lowo ngumsebenzi wakhe.
If he can get somebody to say something, somebody to talk about another.
Ukuba unokufumana umntu othile atsho into, umntu othile athethe malunga nomnye.
Say, well, listen, did you know so-and-so did...
Athi kuhle phulaphula ubusazi uzibanibani akwenzileyo.
Don't you listen to it. Don't you listen to it at all. That's the devil. See, it's Satan. Don't you believe it.
Ungamameli loo nto. Ungamameli loo nto konke konke. Lowo ngumtyholi. Yabona. Satan. Ungayikholelwa.
If there's anything that somebody's done wrong, pray for them.
Ukuba kukho nantoni othile ayenzileyo ingalunganga, bathandazele.
Don't pray in a selfish way. Say, I know it's my duty. I've got to pray for everybody.
Why? Ungathandazi ngendlela yokuzithandela uthi ndiyazi ngumsebenzi wami ufanele ndithandaze ngalamzalwana.
You take it to your heart, really down for that sister.
Ithabathele enhliziyweni yakho ezantsi ngenene ngaladade.
And this talk and be real sweet, and the first thing you know, you find him right back in the service again.
Waye uthethe ube ngolungileyo kakhulu kwaye into yokuqala oyaziyo bafumana kanye bebuyele enkonzweni kwakhona yabona.
Because after all, we're headed towards the setting of the sun.
Kuba kakade sibhekisele ngasekuthoneni kwelanga.
The Lord Jesus will be coming one of these days.
Inkosi uYesu iyakuza ngenye yezimini.
And I think it'll be so sudden, so sweet, so there'll be 100% of the whole world will never know when that rapture takes place.
Why, uyazi, ndicinga, iyakuba sesona siquphe nobumnandi kakhulu. Kwaye kuyakubakho ikhulu lebhe, ikhulu lekhulu lepesenti lehlabathi lonke alikwazi tu xa olwaqhwilo lusenzeka.
It'll just go so quietly that nobody will know nothing about it.
Liyakumka njengokuthuleyo kakhulu okokuba kungabikho bani waziyo malunga nalo. Yabona?
And there'll be, of course, the little groups will say, well now, so and so.
Kwaye kuyakubakho kakade iqela elincinci liyakuthi kuhle ngoku uzibani bani.
All they say is fanatic bunch over there, that a group left from over there, and that's not so. They just gone out somewhere. We've had that fanaticism, see?
Oh, but kukho iqhuba lababaxi ngaphaya lithi iqela limkile lisuka ngaphaya kwaye la oko akunjalo baphumile nje ukuyandaweni thile sibe nalo olwabaxi yabona.
While they say that little tabernacle in a place called Jeffersonville, there are so many of them members that's missing.
Kuhle, bathi la mnquba mncinci endaweni ebizwa iJeffersonville kwakukho abaninzi bamalungu abo anyamaleleyo.
See, they just play that up.
Yabona, bayidlalile nje loo nto.
They say, oh, there's nothing to that, you see. Like that, it'll be past and they won't know it.
Baya kuthi, oh, akukho nto ya, yabona, ngolo hlobo. Kwaye liya kugqitha kwaye abayi kuyazi.
Across the nation will come. Those who are dead in Christ will rise first.
Ekunqumlezeni isizwe kuyakuza. Abo bafele kuKristu baya kuvuka kuqala.
The rapture will take place. The church will be taken home.
Uqhwilo liya kwenzeka. Ibandla liya kuthatyathelwa ekhaya.
And then the tribulation will set in and oh my, we don't want to be here during that time.
Kuze emva koko imbandezelo ingene kwaye oh bethu asifuni kuba lapha ngela xesha.
I don't want to be here in the tribulation.
Andifuni kuba lapha kwimbandezelo.
No. God forbid that any of us ever be here during that time.
Hayi, Thixo, sukuvumela namnye wethu ongakhe abe lapha ngela xesha.
Because he that's filthy is filthy still. He that's holy is holy still. He that's righteous is righteous still.
Ngokuba lowo unyukunyuku usenyukunyuku, lowo ungcwele usengcwele, lowo ulilungisa uselilungisa.
There's no, the Lamb has come forth with his book of redemption, and the bride has been taken out. Those who turn it down has to go through a tribulation period, both Jew and Gentile.
Akukho imvana izile kunye nencwadi yayo yentlangulo, kwaye umtshakazi uthatyathiwe. Abo bayalileyo bafanele baye kwixesha lembandezelo zombini amaJuda neentlanga.
What a time of tribulation. I don't want that.
Elinjani ixesha lembandezelo andikufuni oko.
Lord, sanctify me now.
Nkosi, ndingcwalise ngoku.
That's good Nazarene doctrine. Amen.
Leyo imfundiso elungileyo yobuNazarena, ayinjalo?
And it's truth too. Yeah, it's truth. Right. Amen.
Kwaye inyani kanjalo, inyani, injalo loo nto.
Fill me now with your Holy Spirit, Lord.
Ndigcwalise ngoku ngomoya wakho oyingcwele, Nkosi.
Take all the world out of me now, Lord. Don't go to heaven.
Khupha lonke ihlabathi kum ngoku, Nkosi. Sukusivumela sibe.
As the old colored brother said, sir, I got my ticket in my hand. It's already punched. And when I come down the river that morning, I don't want no trouble.
Njengomdala umzalwane onsundu wathi, Mhlekazi, ndinalo itikiti lami esandleni, sele liqhomfiwe. Xa ndifika ezantsi emlanjeni ngalantsasa, andifuni ngxaki.
So that's about right. I don't want no trouble.
Ke oko kulungile, andifuni ngxaki.
Hold your ticket in your hand, because we're going over. Amen.
Bamba itikiti lakho esandleni sakho, kuba siyawelela. Cinga.
Just think of it. The great time of redemption is at hand.
Amen.
Cinga njengayo. Ixesha elibalulekileyo lentlawulelo lifikile.
And now another thing.
Kwaye ngoku enye into.
Brother, what's his name up here at Utica?
Zalwane, kubani igama lakhe phezulu apha e Utica?
I think Brother Graham and another brother there is pastoring there, Brother Shanks or something like that,
Brother,
or Saints.
No.
Ndicinga umzalwane uGraham kunye nomnye umzalwane phaya owalusayo phaya, umzalwane uShanks okanye into enjengaleyo okanye uSink. Umzalwane Snelling ngumalusi yonke into. Umzalwane uSnelling ngumalusi phezulu eUtica ngoku. Ndicinga umthandazo wabo ngolwesine ebusuku.
Now, you know, it would be real nice if we would slip up there on Thursday night and show those fellows a little fellowship, see?
Ngoku niyazi, iyakuba yelunge kakhulu ukuba singanyebelezela phaya ngolwesine ebusuku, size sibonise abo bafo obuncinci ubudlelwane.
And then when Brother Jackson, the times that he has this, if we just get a little group of us together and go.
Kwaye, xa umzwane uJackson, ngamaxesha abanezakhe, ukuba singaba neqela elincinci lethu lihlangane liye.
Just keep praying, keep digging. Just don't stop.
Qhubekani nje nithandaza. Qhubekani nisomba. Ehe, sanukuyeka.
Just like when Elijah told him, said, dig ditches out there.
Kanye nje xa uEliya wabaxelela, wathi, yombani imingxunya khona phaya.
When you get down, you hit an old tin can, say, I'm too tired. Throw it out away, keep digging.
Xa nifika ezantsi ubetha inkonxa endala yetoti uthi ndidiniwe kakhulu, yilahlele ngaphandle ecaleni uze uqhubeke usompa, yabona. Qhubekani nje nisompa kuba kufuneka sompe, kufanele nje sompe, yiloo nto kuphela. Kuba ukuba ulindele ukuphosa imbandezelo, kungcono uqalise ukomba.
Now, for myself, I'm preaching to myself there.
Kwaye ngoku, okokwam, ndishumayela kumphaya.
I'm going to start digging deeper than I ever do.
Ndiza kuqalisa ukwemba nzulu kunokuba ndakhe ndemba.
Because I feel like that in the nation and around the world, that this ministry will again, as it's known now, about everywhere over the world, I must go again.
Kokuba ndivakalelwa njalo kwisizwe nasehlabathini jikelele, okokuba olu lungiselelo luyakuthi kwakhona njengoko lusaziwa ngoku kwindawo yonke kwihlabathi lonke, kufuneka ndihambe kwakhona. Umfazi uthe kum ngenye intsasa, ndathi ndifuna wena uhambe nam xa ndisimka. Ndiza kumka malunga noJanuwari iNkosi ithandile. Ndifuna ukuthatha utyelelo lwehlabathi lonke, yonke indlela ukujikelela. Ndibuye ndize mhlawumbi ndibe neenkonzo eUnited States ngaxesha lithile kwihlobo elizayo. Waza wathi, ndimdala kakhulu kuhamba.
Well, I said, I went when about my last trip overseas was about 8 years ago, and I feel like I'm in better shape now than I was 8 years ago.
Amen.
I know more about it now.
Kuhle, ndathi ndihambile xa nda malunga nohambo lwam lokugqibela phesheya kwelwandle malunga nesibhozo seminyaka eyagqithayo, kwaye ndiziva ndikwisimo esingcono ngoku kunokuba ndandinjalo kwiminyaka yesibhozo eyagqithayo. Uyazi, uyabona, ndazi ngakumbi ngalo ngoku. Kwaye ngoko sifika emxholweni ukuba iNkosi ithe ndiza kunika amashumi amabini anesihlanu eminyaka. Awuzukuphelelwa ngamandla, uyakuba nako ukuhamba, ndiza kunika amashumi amabini anesihlanu eminyaka emhlabeni.
Would you take from birth to 25, or from 25 to 50, 50 to 75, or 75 to 100?
Ungathabatha ukusuka ekuzalweni ukuya kumashumi amabini anesihlanu okanye ukusuka kumashumi amabini anesihlanu ukuya kumashumi amahlanu, amashumi amahlanu ukuya kumashumi asixhenxe anesihlanu okanye amashumi asixhenxe anesihlanu ukuya ekhulwini.
Now, any man is allowed at any time on earth will certainly do a most rational thing if he don't spend that time in service of God.
Ngoku, nawuphi umntu onokunikwa naliphi ixesha emhlabeni ngokuqinisekileyo uyakwenza eyona nto ebubutyhuthutyhuthu ukuba akalichithi elaa xesha ekukhonzeni uThixo.
I don't care what he does.
Andikhathali wenzani.
Now, if you're going to be a heartbreak for the women or so forth, you better take that young age at first 25.
Ngoku, ukuba uza kuphuka intliziyo ngabafazi okanye njalo njalo, kungcono uthathe laa minyaka yobutsha laa mashumi mabini anesihlanu okuqala. Yabona?
If you're going to be a carpenter, a mechanic, or something, you better take the second 25.
Ukuba uza kuba ngumchweli, umkhandi wemoto okanye into ethile, kungcono uthathe awesibini amashumi amabini anesihlanu. Yabona?
But I was thinking about, what about me? What would I take?
Emva koko ndandicinga malunga nantoni nam, ndiyakuthatha phi?
I take from 75 to 100.
Ndiyakuthatha kumashumi asixhenxe anesihlanu ukuya ekhulwini.
Be smarter. Wiser. I'm way more settled. I know more about what I'm doing.
Ndiyakube ndihlakaniphe ngakumbi, ndilumke ngakumbi, ndiyakuba ngozinzileyo kakhulu, ndiyakwazi ngakumbi ngendikwenzayo.
I'm 8 or 10 years older than the last time I was overseas.
Ndilishumi, isibhozo okanye ishumi leminyaka obudala kunexesha eligqithileyo ndandiphesheya kwelwandle.
I won't jump in like I'm killing snakes. I know more about it.
Andiyi kuchuma ngathi ndibulala iinyoka, ndiyakwazi ngakumbi malunga nayo. Yabona, ndiyazi kanjani.
Is it like a coon dog fighting a coon? See, you know about how to take a hold of it.
Injengenja yekhuni isilwa nekhuni. Yabona, niyazi malunga nokuyibamba.
Don't jump in there and scratch you up.
Akutsibeli phaya ekukrwembe.
Know his tricks and watch him what he does.
Yabona, yazi amaqhinga ayo, uqaphele ekwenzayo.
And we learn more about the enemy.
Kwaye sifunda lukhulu malunga notshaba.
So we got to find out all of his techniques and how he approaches and what he does. Learn his punches, then you're trained to go in on him, you see.
Ke, kufuneka sifumane onke amacebo alo, nendlela elivela ngayo, kwanento eliyenzayo, kwaye sifunde izithonga zalo. Emva koko, uqeqeshelwe ukuya kulo. Yabona?
So I believe now, I told my wife I believe I'm in better shape now than I was when I was 40 years old.
Ke, ndiyakholwa ngoku, ndamxelela umfazi wam, ndiyakholwa ndikwisimo esingcono ngoku kunokuba ndandinjalo xa ndandinamashumi amane eminyaka obudala.
I'm 54.
Kwaye, ndaya ngapheshe, yabona, ndinamashumi amahlanu anesine.
Now I believe if I live and can still get around as good as I can now, when I'm 100, if Jesus would carry that law, I'd be in better shape than I am now.
Kwaye ndiyakholwa, ukuba ndiyaphila, kwaye futhi ndisengajikeleza kakuhle njengoko ndisenako ngoku, xa ndinekhulu, ukuba uYesu angalibazisa kangako, ndiyakuba kwisimo esingcono ngoko, kunokuba ndinjalo ngoku, kuze ndihambe, yabona?
Because you know more about it. You know more about what to do and how to handle it. How to handle the situation. Amen.
Kukuba wazi ngakumbi ngayo, wazi ngakumbi malunga noma ukwenze, nendlela yokuyilawula, indlela yokulawula imeko.
Take a lot of people now if you're going to get operated on.
Thatha abantu abaninzi ngoku, ukuba baza kutyandwa.
They say a new doctor just graduated the other day, just come out of medical school. He's never had an operation yet. Let him do it.
But ugqirha omtsha usandula kuthweswa isidanga ngenye imini kwaye usandula kuphuma kwisikolo samayeza, kazange enze tyando kwakaloku nje makalwenze.
Oh, no, you say nothing to it. Not that guy. No, sir. Yet, no, indeed.
Oh, hayi, ubuya kuthi, kungenzwa nto. Hayi, lamfo. Hayi, mhlekazi. Kwakaloku nje, hayi, ngenene.
I don't want him putting a knife on me.
Andifuni yena afake imela kum.
Well, I'd better go down here and get so-and-so. I know he's had a lot of operations. He knows how to do it.
Kuhle, ndingakhetha ukuhla apha ndifumane uzibanibani. Ndivile ube unamatyando amaninzi. Uyazi yenziwa njani.
That's the idea.
Nantsoke, yabona, Leyo imbono.
You think about this, but what about that soul?
Ucinga malunga noku, kodwa kwakutheni malunga naphi nalamphefumulo?
I want somebody who knows where they're at. Amen. Knows the road he's traveling. Yes, indeed.
Ndifuna umntu othile owaziyo apho akhoyo, kwaye oyaziyo indlela, okhe wayehamba. Ewe, ngenene.
God bless you. All right, Brother Neville. Get up here now. God bless Brother
Neville.
Don't forget now. Next time.
Ingosi nisikelele. Kulungile, mzalwana uNeville. Yiza apha ngoku. Kwaye uThixo asikelele umzalwana uNeville. Ungalibali ngoku. Kwicawe elandelayo.
So much was said, I couldn't say nothing to make it any better.
Okuninzi kuthethiwe de andinako ukutsho nto ukuyenza ibe ngcono ngakumbi.
And I truly believe that it was the Lord that worked this out for Brother Vale to bring this man.
Amen.
After this morning.
Kwaye ndikholelwa ngokunyanisekile ukuba ibiyinkosi esebenze oku ukwenzela umzalwane uVale azise lo myalezo emva kwalentsasa.
Yes, you see, it has to work that way.
Niyabona, ifanele isebenze ngalandlela.
We accept that from God.
Sa samkela oku ya kusuka kuThixo.
Yeah. Well, there's so many things he was saying. I have 20 sermons wrote down here often what he said.
Intoni, kukho izinto ezininzi ebezitho. Ndinamashumi amabini entshumayelo ezibhalweyo apha kokuphuma koko akutshiloyo.
I was thinking here of one little illustration to back up what he said.
Bendicinga apha ngenye yencinci ingcaciso ukungqinela oko akutshiloyo.
Now, we look at this watch to find out what time it is.
Go sijonga kule watch ukufumana ngubani ixesha.
Unless that every instrument in that watch is coordinating one with the other, we'll never know the correct time. Amen. Is that right?
Ngaphandle kokuba isiqhobo ngasinye kula watch siyasebenzisana esinye nesinye asisokuze sazi ixesha elililo. Ingaba injalo?
And that takes all of us, all together, if we want to see the third fool really do something for God.
Amen.
Why? Oko kuthabatha thina sonke ngokumanyeneyo ukuba sifuna ukubona udonzo lwesithathu ngokwenene yenzela uThixo into.
It's coordination with everyone else together to humble ourselves before God and confess our wrongs and pray and believe God for these things.
Kukusebenzisana nomnye ngamnye kuthi ngokumanyeneyo kuzithoba phambi koThixo nokuvuma ukungalungisi kwethu. Nokuthandaza nokukholwa uThixo ngezi zinto.
I truly believe that what Brother Vale said is the truth, that God will never put his spirit in a holy, unrighteous, disobedient temple.
Ndiyakholwa ngenene ukuba oko umzalwane uVale akutshiloyo yinyaniso yokokuba uThixo akasokuzi abeke umoya wakhe kwengengcwele engelolungisa engathobeliyo itempile.
No, it's got to come in the way of the cleansing of our hearts from all guile and iniquity, that we might be pure before God, that he might work his pure Holy Spirit through us to bring these things to pass.
Ay, kufanele ungene ngendlela yokucoca inhliziyo zethu kubo bonke ubuqhophololo nobugwenxa ukuze sibe nyulu phambi koThixo. Ukuze abe nokusebenzisa onyulu umoya wakhe oyingcwele ngathi ukuzisa ezi zinto zenzeke.
I think that when you go home tonight, if you read that little book of Jude, you just learn a whole lot now of what Brother Vale has said.
Ndicinga oko, xa nigoduka ngobusuku, ukuba niyakufunda laa ncwadi incinci kaJude, niyakufunda nje konke ngoku oko umzalwane uVale akutshiloyo.
He said, earnestly contend for the faith that was once delivered to the saints.
Kwaye uthe ndilukhuthalele ngenyameko ukholo abalunikwayo kwanye abangcwele.
They got away from it.
Babemkile kulo.
How a man of corrupt mind and so forth had come in and beguile them away from the real things of God.
Indlela abantu abangqiqo iqaqadekileyo nanjalo njalo bathi bangena baze babalukuhlela babasusa kwizinto zenene ezikaThixo.
And God can only operate as we let him operate.
Kwaye uThixo angasebenza kuphela njengoko simvumela enze.
And so many wonderful things about saying, you know, people want power. Yeah. And really, they don't know what power is.
Why? Kubekho izinto ezininzi ezimangalisayo kakhulu. Oku ndikutsho, niyazi abantu bafuna amandla, kwaye ngenene abazi yintoni amandla.
Amen. They don't really know what goes with it.
Yabona, abazi ngenene yintoni ehamba nawo.
The way up is down. Yeah. Always.
Indlela enyukayo isezantsi okoko.
If you want power, see how humble you can get.
Ukuba ufuna amandla, jonga ungathobeka kangakanani.
Just get away from all your worldly thinking and humble yourself before God.
Phuma nje kuko konke ukucinga kwakho kwehlabathi uze uzithobe phambi koThixo.
And then you've got more power than the man that runs all over the building and makes a big loud noise.
Emva koko, ufumana amandla angaphezulu kunomuntu obaleka esakhiweni sonke senza ininzi ingxolo enkulu.
Because you have been able to conquer yourself and commit yourself to Christ, to humble yourself before Him.
Yabona, ngokuba ube nako ukuzoyisa kwaye wazinikezela kuKristu, uyabona, ukuzithoba phambi kwakhe.
That's really a power.
Lawo, ngawona amandla.
You show me a church that's humble, real humble, not a arrogant.
Ndibonise ibandla elithobekileyo, elithobeke ngenene, hayi elinerhatshi.
A church, just a sweet, humble church. I'll show you a church that has the favor and power of God.
Amen.
Ibandla nje elilungileyo, elithobekileyo ibandla. Ndiyakubonisa ibandla elinokwamkelwa namandla kaThixo kulo, injalo loo nto.
That's the thing it takes. Humility. Humbling ourselves before God, letting God just work through us.
Yiloo nto ekuyithabathayo, intobeko, ukuzithoba phambi koThixo, sivumele uThixo asebenze njengathi.
You don't have to make a lot of noise.
Akudingeki wenze ingxolo eninzi.
Sometimes, as the farmer said, he went out to the field with his wagon, and every time he hit a bump, it just rattled and went off.
Ngelinye ixesha, njengoko umfama wathi, waya edlelweni nenqwelo yakhe kwaye ngalo lonke ixesha ebetha isidulo iyadlikidleka ingxole. Kodwa xa ebuye ubetheka kwisidulo esinye ize ingenzi ingxolo konke konke ngokuba ibigcwalisiwe ngezinto ezilungileyo.
So I think that is about right.
Ke ndicinga ukuba oku kulungile.
That we get filled up with the good things of God, that the fruit of the Spirit might be known to us.
Yabona, okokuba siyagcwaliswa ngezinto ezilungileyo zikaThixo, ukuze isiqhamo sikamoya saziwe ngathi.
As he referred so much to 1 Corinthians 13 there.
Njengoko ebhekiselele kakhulu kumaKorinte okuqala, ishumi elinesithathu phaya.
How that, though I give my body be burnt and have all these things and have not charity,
kunye nendlela yokuba nokuba ndithi ndiwunikele umzimba wam ukuba utshiswe ndibe nazo zonke ezi zinto ndingenalo uthando akulutho, ayincedi lutho.
We want to do that.
Yabona, sifuna ukwenza oku ya.
Above all things, it's our individual souls that we're responsible before God.
Ngaphezu kwento zonke, imiphefumlo yethu ngokweziqu esinoxanduva ngayo phambi koThixo.
It's you going to heaven.
Yabona, nguwe oya ezulwini.
It isn't whether I go or he goes, it's you going. See? It's you first.
Asiko kuba ndiyaya na okanye yena uyaya, nguwe oyayo, yabona, kwaye wena kuqala.
And you've got to look this out and come sweet before the Lord.
Kwaye, kufuneka ukujonge oku, uze uye ngokulungileyo phambi kwenkosi.
And I've always found out that the man that humbles himself is the man that God exalts.
Kwaye, ndasoloko ndifumanisa ukuba indoda ezithobileyo yindoda athi uThixo ayiphakamise.
When you take a person with his chest out, knows everything, you can't tell him nothing, and he's arrogant, that's the person that never gets anywhere.
Xa uthatha umntu otyhale isifuba kwaye sazi yonke into, kwaye ungena kumxelela nto, kwaye unerhatshi, kwaye kulungile low umuntu ongasokuza afikelele endaweni
but you take that person that humbles themselves and walks sweetly
kodwa uthatha la muntu uzithobileyo nohamba lungileyo
I was talking to a man the other day that's just organizing a church up at the
Benithetha nendoda ngenye imini eqokelela ibandla phezulu
Pulled out of an organization that they've been watch Brother Bose.
Yaphuma kumbutho ebikuwo kwaye ke kumzalwane uBose.
And that church where they had that great church there for so long and the Lord is blessing.
Nalo elo bandla ababenalo babenalo eliya likhulu ibandla phaya ixesha elide kwaye inkosi imsikelele.
And the people got to a place that they want to polish up like the rest of them and want to throw it into an organization.
Baze abantu bafika kwindawo abafuna ukuhombisa nje ngabo bonke kwaye bafuna ukulilahlela embuthweni.
And when they did, it just those humble Christians and I did not want that.
Kwaye xa benzayo yaze nje loo maKristu athobekileyo khona phaya engayifuni loo nto.
All their lives had been taught against it, so they walked away from it.
Bonke ubomi babo babefundisiwe ngokuchasene nayo ke bemka kuyo.
Now they've got a group and the Lord has blessed them until they're coming in up into a big place now again.
Koko baneqela kwaye inkosi basikelele bade bangena phezulu kwindawo enkulu ngoku kwakhona.
For a church now that puts up about 4,000 people and they're starting over.
Ukwenzela ibandla ngoku elimelana malunga nesine okanye isihlanu sekhulu labantu kwaye bayaqalisa.
And they come to me and said, Brother Branham, sitting right there in the office, the church office of the day.
Kwaye beza kum, but mzano Branham, ndihleli kanye phaya eofisini, iosis yebandla, kenye imini.
And he said, one of the leaders of the class and them said, what must we do?
Kwaye wathi omnye weenkokeli. Umzane uCarlson kunye nabo but kufanele senze ntoni
I said find a man to be the shepherd that has no reputation all denomination just a real good genuine sweet humble brother that lives a life
Tati fumanani indoda emayibe ngumalusi engabalulekanga kulo lonke ihlelo elungileyo nje kunene Ongowe kwenene olungileyo nothobekileyo umzalwane ophila ubo. Uthixo uyakuyihoya engenye yayo, yabona?
As a good pastor that will feed the sheep and be humble and thank God will do the rest.
That umalusi olungileyo oyakondla nje izimvu kwaye athobeke kunye nezinto, uthixo uyakwenza ezinye.
Not some big know-it-alls come in and go put this in order and this has to be this way, cutting things right.
Ukubani yaku, hayi omkhulu owazi konke ongenayo oza kubeka lena ngendlela, kwaye lena ifanele ibe ngalendlela, anqunqe izinto.
It'll never work. You just got to
do it. That, ayisokuze isebenze. Kufanele nje niyifumane.
That's it. Every piece in the church must work together. And you must keep up your part of it.
Yilonto. Lonke isuntswana ebandleni kufanele lisebenzisane kwaye kufanele ugcine indawo yakho kuyo.
So we see what time we're living in.
Ke siyabona kuxesha liphi esiphila kulo.
We may be closer than we think we are.
Singaba kufutshane kunokuba sicinga sikuko.
Now we appreciate for the veil, don't we?
Koko siyamthakazelela umzawane uveil, asinjalo.
Amen. The Lord bless you for the veil. Thank you.
Inkosi kusikelele umzawane uveil. Inkosi.
We thank the Lord for bringing this great message to us tonight.
Kwaye sibulela inkosi ngokusisa lo myalezo omkhulu kuthi ngoba busuku.
And this, got a note a few minutes ago, one of the sisters had something she wanted to tell in a dream.
Kwaye difumene umbhalo kwimizuzu embalwa eqedileyo. Omnye odade ube nento ebefuna ukuyixela kwiphupha.
If you just write it out to me, sister, the giver of some dreams that has been absolutely true.
Ukuba nje uya kundibhalela lona dadhe ndi umnike amaphupha abe enyaniseke ngokugqibeleleyo.
We don't accept all dreams, no.
Asamkeli wonke amaphupha, ay ay.
But when they're of God, we want to know it's God talking to us.
Kodwa, xa engawakathixo, sifuna ukwazi nguthixo ethetha nathi.
Like everything speaks a tongue, we don't believe it.
Njengento yonke ithetha ilwimi, asiyikholelwa.
But when there's an interpretation comes that tells us something that's going to happen, we see it happen and we thank the Lord for it.
Kodwa xa kukho utoliko oluzayo olusixelela into ethile eza kwenzeka, siyibone isenzeka. Emva koko sibulela inkosi ngayo, yabona.
We want to keep it running smoothly, sweetly, and in order of the Lord.
Sifuna ukuyigcina ibaleka kakuhle kamnandi kwaye ngokocwangco lwenkosi.
So just remember that your part may be the mainspring, or it may be the little some little hand or some little part of the winding stem. Whatever it may be.
Ke kumbulani nje okokuba indawo yakho ingaba sesispring esingundoqo okanye ingabe sesincinci esithile isandla esincinci okanye indawo encinci okanye isiqu sokujikelezisa nantone nokuba yiyo.
It may be the hands on the face of the clock that tells the time.
Okanye ingaba zizandla ebusweni bewatch ezixela ixesha.
But whatever it is, it takes us all working together in harmony with the gospel of Jesus Christ to bring this to pass.
Kodwa nantoni eyiyo isithabathela sonke ekusebenzeni ngokumanyeneyo kwimvisiswano ngevangeli kaYesu Kristu ekwenzeni oko kwenzeke.
Just think, if gifts is so great, what we call power.
Cinga nje ukuba izibabalo zikhulu kangako oko sikubiza amandla.
And Paul said, though I have faith that I can move a mountain and have not charity, I am nothing.
Kwaye uPaulus wathi, nokuba ndinokholo endinokususa intaba ndingenalo uthando andinto yanto.
Think of that.
Cinga ngaloo nto.
And though you say, well, though I understand, I wish I knew the Bible.
Nakubeni sithi kuhle nakubeni ndiyazi ndinqwenela ndiyazile iBhayibhile.
And though I understand all the mysteries of God, see, and still though I could do it and have not charity, I'm nothing.
Nakubeni ndiqonda zonke imfihlelo zikaThixo, yabona, kwaye nakubeni ndingayenza ndingenale uthando andinto yanto.
I have got no worry yet, see.
Yabona, andikafiki ndawo kwangoku, yabona.
The main thing is love God and humble yourself with it. Now surely, after all these years on the field and around the world and seeing different people, I ought to know a little bit about the gate to enter in at.
Eyona nto lulo uthando lukaThixo kwaye uzithobe ngako oko ngoku ngokuqinisekileyo emva kwayo yonke le minyaka endimeni nasekujikelezeni ihlabathi nokuba abantu abahlukileyo ndifanele ndazi kancikane malunga nesango lokungena kuyo.
And if you want to get somewhere with God, never let an arrogant spirit ever come around.
Kwaye ukuba ufuna ukufika ndaweni ithile noThixo, ungaze uvumele umoya werhatshi uze kuwe.
Don't let no malice come in.
Ungavumeli ulunya lungene.
No matter what anybody's done, if they are wrong, don't you never build up a complex against that person.
Akukhathaliseki nokuba omnye umntu wenzani, ungaba akalungisanga, ungaze wakhe uchuku ngokuchasene nalaa mntu, yabona?
You'd be sweet and kind.
Iba mnandi, unobubele.
Remember, God loved you when you were in sin.
Kumbula, uThixo wakuthanda xa wawusesonweni.
And if the Spirit of God's in you, you love the other person when he's in wrong.
Kwaye, ukuba umoya kaThixo ukuwe, uyamthanda omnye umntu xa engalungisanga.
Just pray for them and love one another.
Yabona, bathandazele nje, nize nithandane.
Above everything, love God and love one another.
Kaphezu kwento zonke, thandani uThixo kwaye nithandane.
And be humble with God and around one another, and God will bless us and start telling what he will do.
Kwaye nithobeke kuThixo naphakathi komnye nomnye, kwaye uThixo uya kusisikelela, kwaye kunzima ukuchaza ayakwenza.
Usually when church begins to get numbers and get to getting a little bigger or something like that, then they get away from that real thing.
Kuqheleke xa ibandla liqalisa ukukhula ngamanani liqalise ukuba likhulwana kanye into enjalo ke ngoko liyemka kulaa nto yenene eyona nto yenene. Niyazi yintoni eyenza ezi zinto zenzeke? Xa ndaqalisayo kwaye inkosi yabonakala kum ezantsi emlanjeni yaze yandixelela oko. Kwaye umzalwane uVale wakubona oko ndiyakholwa kwiphepha eCanada kwiminyaka emininzi eyagqithayo.
Where that angel of the Lord appeared over a river down there is on Associated Press. Mystic Life over a local minister while baptized.
Apho laa ngelosi yenkosi yabonakalayo emlanjeni ezantsi phaya yayikwi-Associated Press ukukhanya okusisimanga phezu komlungiseleli wasekuhlaleni ngelixa ebhaptiza.
And you know what did that?
Kwaye niyazi intoni eyakwenzayo oku ya?
When we had the tent meeting just across the street, a tent that seated about all 2,500 people.
Xa sasinomhlangano wentende nje ekunqumleni isitrato, intende yayihlalisa malunga amashumi amabini anesihlanu amakhulu abantu.
Ministers come from everywhere and said, "Brother, come here, man."
Abalungiseleli bevela ndaweni zonke baze bathi, "Mzalwane, yiza apha umzuzu."
Not just a boy, but or just a kid.
Ndandiyinkwenkwe nje ngohlobo, nje intwana.
And he said, "How do you keep those people in one accord?"
Kwaye wathi, "Ubagcina njani aba bantu bemxhelomnye?"
They love one another till I ever seen people love one another.
Bayathandana de andizange ndibabone abantu bethandana.
That's the law.
Leyo yinkosi.
That's what this church was established upon, that godly brotherly love for one another.
Yiloo nto eli bandla elasekelwa kuye oluya lobuThixo uthando lobuzalwane omnye komnye.
I see them even shake hands with one another leaving the place and cry like babies to leave one another. They love one another that well.
Ndibabonile nkqu beqhawula izandla omnye komnye beshiya indawo baze balile njengeentsana ukushiya omnye bethandana kakuhle kangako.
And I could go to their house to visit them, and times the Bible was laying open and stained with tears.
Kwaye ndandingaya endlwini yabo ukubatyelela, kwaye ngamaxesha iBhayibhile ilele ivulekile kwaye inamachaphaza eenyembezi.
Come in at night time where fathers and mothers was gathered together, and there are little children around on the floor kneeling around.
Dingene ngexesha lasebusuku apho ootata noomama behlanganisene kwaye abantwana babo abancinci behleli phantsi beguqile.
Fathers and mothers all on their knees crying and praying.
Kwaye ootata noomama besemadolweni belila bethandaza.
And I'd stand at the door and wait, and they didn't stop praying. I just sat down on the steps and started praying myself.
Bendiya kuma emnyango ndilinde kwaye ndilinde kwaye ndilwinde kwaye bengayeki ukuthandaza kwaye bendiya kusuka ndihlale ezitepsini ndiqalise ukuthandaza ngokwam ndilinde bona yabona.
And that was why, and they love one another. They love one another.
Kwaye oko yayikuko kwaye babethandana omnye nomnye bethandana omnye nomnye.
We used to stand and sing that old song.
Sasiqhele ukuma sicule la ngoma indala.
Blessed be the tie that binds our hearts in Christian love.
Lisikelelekile iqhina elibophayo iintliziyo zethu kuthando lobuKristu.
The fellowship of kindred mind is like to that above.
Ubudlelwana beengcinga zobuzalwane bunjengobuya bangasentla.
When we asunder part, it gives us inward pain.
Xa sisahlukana kusinika iintlungu ngaphakathi.
But we shall still be joined in heart and hope to meet again.
Kodwa siya kudityaniswa futhi enhliziyweni kwaye sithemba ukudibana kwakhona.
I say this with great joy in my heart to Christ. Many of them are sleeping around in these graves marked tonight, waiting for that great resurrection where we'll meet together again.
Ndikutsho oku ngovuyo olukhulu enhliziyweni yam kuKristu. Abaninzi babo balele apha kulaa mangcwaba aphawuliweyo ngobu busuku. Belinde oli alukhulu uvuko apho siya kuhlangana kwakhona.
Let not that spirit ever depart from this place.
Ningaze nivumelela moya umke kule ndawo.
If it ever does, then I don't care how eloquent your pastor might be, how well he might bring the word of God, the spirit of God is grieved away.
Ukuba ingaze yenzeke, ngoko andikhathali angabe uliciko kangakanani umalusi wenu, indlela angalizisa ngayo kakuhle ilizwi likaThixo. Umoya kaThixo uviswa ubuhlungu umke yabona.
When we can have all things in fellowship in common and love one another, then God will work with us.
Xa sinokuba nazo zonke izinto ebudlelwaneni kubunye kwaye nithandane omnye nomnye, ngoko uThixo uya kusebenza ngathi. Kwaye siligcinile ixesha kokuba abantu bayeza baze bathi,
if you want to see a church that's really humble, a church that really loves God, drop in up there at that tabernacle one time and watch it.
Ukuba ufuna ukubona ibandla elithobeke ngenene, ibandla elimthanda ngenene uThixo, fika phezulu phaya emnqubeni ngelinye ixesha ubabukele.
Look at the care they have for one another, the respect.
Jonga inkathalelo abanayo omnye komnye, imbeko.
When the gospel is being preached, how reverent, how everything just in order.
Xa ivangeli ishunyayelwe, indlela yokuhlonela, indlela yonke into yokucwangca.
Then they can look and see what time we're living.
Ewe, ngoko, banokujonga, baze babone leliphi ixesha esiphila kulo.
You'll see the Spirit of God moving among you. Great signs and wonders and things will be taking place.
Niyakubona umoya kaThixo usebenza phakathi kwenu, imiqondiso emikhulu, nezimanga, nezinto ziyakube zisenzeka.
If the things working together is telling the time.
Ukuba into iyasebenzisana, iqela ixesha.
But if it isn't working, then time is stopped. It won't tell the time no more.
Kodwa ukuba ayisebenzi, ngoko ixesha liyema, ayisokuze ixele ixesha kwakhona.
So if we want to know what time we're living, just start everybody working together in the gospel, loving one another, loving God.
Ke, ukuba sifuna ukwazi ixesha esiphila kulo, nje wonke umuntu makaqalise asebenzisane evangelini ukuthandana omnye nomnye, ukuthanda uThixo.
And the hands itself will tell the time.
Amen.
Nezandla nazo ziya kuxela ixesha esiphila kulo.
Do you believe that?
Niyayikholelwa loo nto?
Amen. The Lord bless you real richly.
Uqinisekileyo. Amen. Inkosi nisikelele ngokutyebileyo ngenene.
Don't forget now. Get around this week.
Sanukulibala ngoku. Hlanganani ngale veki.
If you know any of the sick people that's coming in, tell them when he comes.
Kwaye, ukuba nazi nabaphi abantu abagulayo abazayo, baxeleleni.
Say, dear, I want to ask you, we're having a prayer for the sick Sunday morning over the tabernacle.
Xa besiza, yithi, sithandwa, ndifuna ukubuza, sinomthandazo ngabagulayo, kusasa ngecawa, ngaphaya emnqubeni.
And you've been sick for a while, now
Kwaye, wena, ekubeni ugula ithuba elide, ngoku, ndifuna.
Well, I want to go, I've always wanted to go.
Kuhle, ndifuna ukuya, bendisoloko ndifuna ukuya.
Now, I just heard a message Sunday night from a brother there, that how we must confess our faults one to another and pray one for another that we might be healed.
Ngoku, ndive nje umyalezo ebusuku ngecawa usuka kumzalwana phaya wokuba kufuneka sihlambulule njani amatyala ethu omnye komnye kwaye sithandazelane ukuze sibe nokuphiliswa.
That we must confess our faults one to another before we even come for him. Yeah.
Yakobi islan shumelnesini shumelnesithathu shumelnesini shumelnesihlanu yabona ukuba sihlambulule amatyala ethu omnye komnye phambi kokuba size kwa ukuzela impiliso ehe.
Confess our faults one to another and pray one for the other.
Sihlambulule amatyala ethu omnye komnye kwaye sithandazelane.
See that? This is exactly what he talked about tonight.
Yabona oko koko nje ngqo abethetha malunga nakho ngobu busuku.
Brings back the Beatitudes in with Mark 16.
Ukubuyisela imfundiso yasentabeni kunye noMarko 16:6.
And in that together you've got it. Then healings take place.
Hlanganisa oko kunye uyifumene. Emva koko impiliso iyenzeka.
Look at Jesus. Nothing but one bundle of love.
Jonga kuYesu. Akukho nto kuphela inhlanganisela yothando.
See, he was God manifested.
Yabona, wayenguThixo ebonakalisiwe.
He God expressed himself through him. No wonder miracles and things happened.
Yena uThixo wazibonakalisa yena ngaye. Akumangalisi imimangaliso nezinto zenzeka.
His humble life and consecrated life that come from being God to be a man here on earth to express God to himself.
Ubomi bakho buthobekile nobungcwalisekile ubomi ekusukeni ekubeni nguThixo ukuya kuba ngumntu apha emhlabeni ukuveza uThixo ngaye.
That's what made him what he was.
Yiloo nto eyamenza yena oko waye ekuko.
I've always said what made Jesus God to me was the way he humbled himself.
Ndasoloko ndisithi yintoni eyamenza uYesu uThixo kum yayiyindlela awazithoba ngayo.
He was so great and yet he was so small. That's right.
Wayemkhulu kangako kodwa noko wayenako ukuba mncinci kangako. Yabona njalo loo nto.
The Lord bless you real good.
Inkosi nisikelele ngokulunge ngenene.
Now, let's stand up and for the dismissal.
Ngoku masiphakameni kwaye ukwenzela ukuchithakala.
Let's just try that and you might not know it's the truth. That blessed be the tired one.
Masizameni nje oko ngangayazi dade okokuba lisikelelwe iqhina elibophayo.
Let's sing it one time, will you?
Masikucule oko ixesha libe linye. Ningayenza? Sinike isikhokhelo sandi.
Lisikelelekile iqhina elibophayo, bophayo. Inhliziyo zethu kuthando Christ, buhlelwane bengcinga sobusalwana bunjengobuya bangasentla.
Ngoku ngeli xa sicuwa lo mqolo wokugqibela masibambe isandla somnye nomnye xa sisahlukana kwaye nje uthi uThixo akusikele mzalwane dade ndivuya kakhulu ukuba lapha kunye nani ngobu busuku. Yabona into ethile enjalo ngoko ujike ngasemva ngoko ngoko masiyicule
xa sisahlukana
uThixo akusikelele mzalwane uNevin
usinika intlungu ngaphakathi kodwa siyakutityaniswa futhi entliziyweni kwaye sithemba ukudibana kwakhona.
Indlela esiyithanda ngayo inkosi uYesu asinjalo kanjani.
Side sihlangane, side sihlangane, sika Yesu. Side sihlangane, side sihlangane.
Masivale amehlo ethu size nje sicule oko emoyeni ngoku.
Side sihlangane, side sihlangane, side sihlangane ezinyaweni zika Yesu. Side sihlangane, side sihlangane. Sangane uThixo abe nani side sihlangane kwakhona.
Ngoku ngeentloko zethu ziqhutyudiwe. Singabantwana nje abantwana bakaThixo masiyingqumshele. Oh, indlela oko kuzisa ngayo umoya kaThixo kuthi. Ungayicinga imihla yamandulo xa bahlala kumacwecwe amatye.
UThixo abe
bowed. I'm going to ask the brother Allen back there, a new brother among us, if he'll dismiss us in a word of prayer. Brother Allen.
Ngeentloko zethu ziqhutyudiwe, ndiza kucela ukuba umzalwane uAllen emva phaya, umzalwane omtsha phakathi kwethu, ukuba uya kusindulula ngelizwi lomthandazo, mzalwana uAllen.